mapendi safari, yangowe nanga nipo tayari, sitetemeki japo hatari, tatoa posa pia mahari. Kama mapendi safari, sishiki breki hata kwa shari, iwe angani kwenye bahari, tajitahidi hali na mali.
Mama kasura kakotamu, nanipandisha hamu, nakosa ufahamu. Nipe mashamsham, kwako sishiki breki, mabebi nipe keki, nipe niburudike, sitaki yao feki. Najua huniamini lakini misiteti, nakuthamini Lahura pretty lady. Najua huniamini lakini misiteti. Nakuthamini Lahura pretty lady. Lora, 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 pretty lady. Lora, Lora, you are my baby. Lora, Lora, ananikosha mtoto wa dandora mama, ananinyosha kwa lake umbo bora mama. Lora unazijua changamoto, umelelewa kwenye geto kwenye msoto, umekoma umzima si mtoto, una baridi njoo nipatie joto. Sitetemi te te, nasimama kide te, njoo nikuvalishe pe te, uwe wangu wa milele. Unapotabasamu waniongeza raha, nikuvalishe pe te, mtoto wa dandora mwenye shepula ini, njoo nikupe mate. Lord,